wemama angazi yazi angazi 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 ngempela futhi kodwa ke nje enhlizweni ngqondweni nasempilweni keke nje uqobo ngokhethekile makumba mana nomhlaba senganqamula amagquma namathafa inkalwe neinkalo ukuze ngithole intaba endukunazo zonke ngime phekwayo ngumemeza ngikhethile hallo ngikhethile qhakaza nkanyezi uhlobisa umhlaba sengisitholile nesitifiketi sokuba yi-security ngifuna ukugada inhliziyo yakho ubusuku nemini elami leli toho ngiqashe phela mama hayi suka mina noma sengingafa ngiyesihogweni ngike ngalibona izulu kwena mama amatheka ngiyakuthanda uyezwa emgodleni othanda sigxishe kakhulu umphako wokuhloniphana nokuthembeka ngoba imali kungenzeka ingazivikeli kwiyivungivungu neyiphepha esizohlangana nazo kwazise yinde le ndlela ngizwe kancane bethi benginokhetho waphuma phambili ngiyakubongela kusukela manje kusuyikhansela lenhliziyo yami qala kulungisa entombi imizwa ufuna ngokwayo ungabisathembisa mawuhluleka futhi kulungile vele ngiyengibezwe bethothandweni kumnandi kakhulu makukhona owenzeka isilimo mangathi umuhle kunabo bonke abantu besifazane ngabe ngikushaya ngemfe ephindiwe nibaningi nibahle kodwa lokubakho mina buyanganelisa umlando omuhle wothando ongene wagxile endlebeni zami osekusele nje ukuthi wena uzokotiza ngoba likhalile necilo ngolabadalelweni asisabele mkambi siyabizwa akukuningi engikwazi ngothando engingakwazi ngifuna ukufunda nawe ngendlela futhi nakho lokho engikwazi angikuboni kusisebenzela ngoba kuyimicabango yabanye siqale ethi inyathuko mangingenzeka angikho ngcono kunabe silisa sokuhlangana nabo ngaphambilini nami ngiyinja nami ngiyawaqamba manga nami ngineqeqebane labesifazane ngeke ngabaphula inhliziyo kaningi kona kuyisifiso sami ukukuthanda inguna phakade noma kungenancazele phelele ukuthi kambe ukuthanda umuntu kuyini kungenzeka ke ngingabi nalutho okudingayo kumuntu wesilisa salisuthatha uqobo lwami ngifisa nokuqamba igama engizokubiza ngalo ngedwa inkinga likhe elihle njengawe mngami ey wemama angazi yaza ngazi angazi 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 ngempela futhi inkinga naleli langa lomlilo engilizwe enhlizweni yami lingenza ngifuna ukukushela njalo ubucobuhle obuhamba ngabili mina nawe ke siwufakazi balo umbhalo ekhaya sikhuliswe ngokumazi umdala ingakho kungenzi ukuzatshwala omalume bazokhuleka kini ifinda silibophe ngeenhliziyo leli lasemhlabeni lingenza ukuthi sigcine sesishayana ngiyayisaba izinto ezenziwa abantu bamaringi uyikhaya uwedwa nginekhaya kuwe ngithola ikhaya kithi ngikuthanda ngaphezu kokukuthanda ngifuna sibe isibonelo nasemazulwini ingilosi zisibuke like no kudalava hey mama ayi lento mina ngiyazi ngoba nangamhla uzalwa ingilosi zakhalaza zathi umdala uyakhetha kwenzeka kanjani wena wedwa ukuthi ube nobuhle omngaki hey wemama angazi yaza ngazi angazi angazi ngempela futhi kodwa ke nje enhlizweni enqondweni nasempilweni ke nje uqobo ngokhethekile makumba mana nomhlaba senginganqamula amagquma namathafa inkalo neinkalo ukuze ngithole intaba endukunazo zonke ngime phekwayo ngumemeza ngikhethile hayibo ngi umncidi